Nilianza kusikia sauti yako kabla sijaona sura, ikafanya nikageuka. Macho yangu yakakutana na yako. Oh, mashallah, nikahisi malaika ameshuka. Mana rangi, macho, umbo lako ikanivuta kwako. Tuonge, nikakuliza jina lako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Oh baby, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso na kufungulia dunia ya kukuenzi. We ni wangu leo na kesho, hey, hey. Nakupenda, sikuachi. We ni wangu, I promise. Nakutaka, kando yangu, sikuachi, I promise. Mtoto mbichi teke teke akimama umelainika, umeumbika. Acha ni kumagie sifa, waruke sarakase na mateke, zuri wako hawatofika. Mama umejazisha mikate ya kumiminisha. Baby waonyeshe cheko,
cheko.
Wape mideko,
deko.
We mzuri, filter na makeup wajie wao. Naona wapa mateso,
deso.
Watajifunika leso, waonyeshe kiburi, wajiwe wewe ndo mama lao. Ayaya, menifungulia dunia ya mapenzi, nimesahau mateso na kufungulia dunia ya kukuenzi. We ni wangu leo na kesho.
Nakupenda, sikuachi. We ni wangu, I promise. Nakutaka, kando yangu, sikuachi, I promise.
Nina wewe,
forever, forever, forever. Me and you,
me and you forever, babe.
Forever,
ooh,
forever,
milele.
Forever, me and you.
Nitazikwa na
Virgin Music.
Mixed Slicer.